Hey, hey.
Much more than BHG. Yeah.
Yo, kutoka chini gorofani na kona ma nimechiri kwenye gari na kushanga ulivyovaa karagabao na tupa mbao natamani ni otembawa kesho changing gao mpenzi wangu ni wewe tu wacha leo ni kuite buu
uko nice, safi, baby, dali kukuwacha weke mungu sikubali
sitokubali, bora nipoteze mari kumpoteza luni kama kupoteza lulu mpenzi wangu yuyu, walo sitakai Walo sikai mbari na walo sikule buyu
Naogopa
Kale unavumia
Naogopa
Kale unavususa
Naogopa
Kale unavununa
Naogopa
Yeah Naogopa
Kukwacha we kwenda kwa mwingine
Naogopa
Amini siwezi bila we
Naogopa
Kosu ya maisha yangu we
Naogopa
Yo madali
Naogopa
Kukwacha we kwenda kwa mwingine
Naogopa
Amini siwezi bila we
Naogopa
Kosu ya maisha yangu we
Naogopa
You're my darling
Naogopa
Uka peke yangu
Naogopa
Nime kuzoe ya mpenzi wangu
Naogopa
Haha kukukosa
Naogopa
Baby kukutosa Mshauri mkuu Furaya moyo Acha tu Tu Naogopa penzi jipya Pia naogopa kubudisha Na kuitaji uwe wa maisha Tumesha kuwa ndugu kabisa Watoto wametuunganisha Sitaki kuongopa unalipa Na vile unavyonipa Mdomo naziba Naogopa
Kuishi bila we mitihani Honey
Naogopa
Kukwacha we kwenda kwa mwingine
Naogopa
Amini siwezi bila we
Naogopa
Kosu ya maisha yangu we
Naogopa
You're my darling
Naogopa
Kukwacha we kwenda kwa mwingine
Naogopa
Amini siwezi bila we
Naogopa
Kosu ya maisha yangu we
Naogopa
You're my darling
Naogopa